Cause you're the atmosphere saturating heaven. Jesus, you're the atmosphere saturate and fill this place. We're windy, we're anga anga ya binguni. We're windy, we're anga, yes, anga na tamani. Jesus, you're the atmosphere saturating heaven. Jesus, you're the atmosphere saturate and fill this place. When do we anger? Anger not to money. When do we anger? Anger you're being good.
anga natamani
shuka na uwepo wako Yesu,
anga natamani
ukija tunapona mfalme,
anga natamani
ukija na anga yako watu waokoka mfalme. Shuka na baraka,
anga natamani
ukisema